chumo aleika la chilumendo uyo uwatumpile no kuitutumba ale chitanga ale amumisebo afwala nga munonshi okumutwe barika kona mashete pointed leather shoes
na leather coat
o aleilanga ngawa first class accent yakwe yali ni top notch oh, oh.
Lesa wachi kuku kulia bonse abaishi wokuichefya oh lesa chinchintila abachirumba oh fumyamo kuku yumfwa ichefye ichefye fuka fye mune ichefye ichefye fuka fye mune
pabusiku umo pamulungu abukile kumachacha uyo atendeka nolwendo kuya kukalale alefika fye kulia na eiti ya lila agenda ya kweli ya kufoye njito oh that's how he rushed kukamwala kuma shop ya wa mwenye alikuisa boss when defoye njito ine
kuma wait mfwe na mwa conditions yani
one
basic pay yani file aba 5 pin
2
file 9 oka every day by 15
3
Saturday Sunday shibomba Friday ni half
day
oh shibomba hard labor nchito ya fiko uyishibile Charlie mo
mendo
ichefye ichefye fuka fye mune
Mulumendo ulewa mba mumshiku mutanda Kabile mwa ulewa mbe milimoyo beyonse Austini na njala
oh,
You are a man for crying out loud
Ule ulewa mba yonse Mesa wachi kuku kulia mwonse Abaishi woku ichefya Oh, lesa chinchintila abachirumba
Mendo
oh, Nyamo kukuyumfwa
Mune
Ichefye
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 Iwe
Fukafye mune
Ichefye
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 Ichefye Fukafye mune
Misoni ebuntu
Ichefye
Mune
Ichefye
Ichefye
Ichefye